Roman ko en sura jowe didi. Aya go ya ki jowe go. Misalu do tegal. Bandira be am. Ndefu on andi doka. On pamay kon gidmi wiki. Doka elamo do neto. To emo fofatan. Misalu. Debbo tegal. Doka happi mo e gorko mako. To ni emo fofa. Ammato gorko mako mayi. Debbo on fitake. Daga doka kapindir dum mo e gorko on. Gam non to gorko mako e fofa o jododi e gorko fere dum noddiray mo gado jenu amma to gorko mako mayi doka yofi mo den to oteri e goddo fere na jenu o wadata bandirabe am dow attaura on garti bo maybe barka mayde almasihu dow gafangal gam garton be goddo jeyi joni jey don woni almasihu umminado daga mayde gam garten kuobe der kugal Allah tarel ko gadeten ko balli meden gidi sunoji podaydi hakke di beedi sembe der meden ko nande der attaura edi kuwa der balli meden gam kuyen ko fodanta en mayde amma joni en dimdinama daga attaura gartir dum en maccube gam en mayidi almasihu joni en kuwana Allah der lawol kesol gol ruhu mako na der tokkuti lawol kidgol gol doka bindadum nder ayaje de janguden do gam pamen ma ana mayde der hakki bulus hokki misalu do doka tegal aya go ya kitati o wi bandirabe am defu on andi doka on pamay ko gidmi wiki doka elamo do neddo to emo fofatan misalu debbo tegal doka happi mo e gorko mako to ni emo fofa amma to gorko mako mayi debbo on fittake daga doka kapindir dum mo e gorko on gam non to gorko mako e fofa o jododi e gorko fere dum noddiray mo gado jenu amma to gorko mako mayi doka yofi mo den to oteri e goddo fere na jenu o wadata bononno anduden debbo mo tegal wala lamute a goddo gorko fere gam doka tegal e dow mako amma to gorko on mayi e mo wodi laamu o tea goddo gorko fere gam daga arande Allah jomirawo wadi mayde tan hendata tegal gam non to debbo mo tegal tei goddo gorko fere lalle jenu o wadata e wonton gorko on aya nayi yaki jawego wi bandirabe am dow attaura on garti bo maybe barka mayde almasihu dow gafangal gam garton be goddo jeyi joni jey don woni almasihu umminado daga mayde gam garten kuobe der kugal Allah tarel ko gadeten ko balli meden gidi sunoji podaydi hakke di beedi sembe der meden ko nande der attaura edi kuwa der balli meden gam kuyen ko fodanta en mayde amma joni en dimdinama daga attaura gartir dum en maccube gam en mayidi almasihu joni en kuwana Allah der lawol kesol gol ruhu mako na der tokkuti lawol kidgol gol doka bindadum bandirabe am enen tokkube annabi Isa do attaura ko tokkuti doka dina en garti bo maybe barka mayde annabi Isa do gafangal maana en maydi annabi Isa do gafangal bandirabe am ha mi gama jamol ngul e dum meedi wadanki gaware kita maana e dum meedi hoccuki gaware dum yara kotu gam kita dum wadata ko sey ni godudo yonki tanto yewi doka dum hitotomo amma dum hitata ko gaware doka e wodi bawde dow neddo to e fofatan amma to neddo mayi doka wala bawde dow mudum bononno aya go wi doka e lamo dow neddo to e mo fofatan non ma enen tokkube annabi Isa Allah jomirawo e yidi famen barka holare meden do annabi Isa en maybe to hakki doka attaura wala bawde do meden gam en kolake annabi Isa mayudo do gafangal gam rindinki en daga hakke meden gam elawol tokkuki doka dina wala bi adama ke bo kisdam daga hakki sai elawol holaki annabi Isa tan gam annabi Isa tan woni kebbindo doka attaura o yari kita hakke meden do gafangal o mayi e battudi meden gam non enen tokkube annabi Isa Allah jomirawo e yidi famen der holare enen ma en maidi e mako der hakki bononno annabi isa ummori e yonki non enen ma en ummodake e yonki kesi barka sum potirki meden e annabi isa joni en tokka alla ko en gada ko alla yidi elawol kesol barka bawde ruhu mako na elawol dokaji bindadi der attaura amma en gada jondi seninde e waduki ko alla yidi ko adilaku elawol kesol barka bawde ruhu mako gamnon joni de en kolake annabi isa doka attaura wala bawde do meden gam maide annabi isa do gafangal rimdini en daga doka attaura bununnu aya jawego wi amma joni en dimdinama daga attaura gartirdum en maccube gam en maidi almasihu gamnon joni annabi isa jayin na doka dina gam elawol tokkuki doka dina wala bi adama kebo kisdam daga hakki sai elawol holaki annabi isa tan gam annabi isa rimdini en daga maccuga ku doka en garti bo maibeta doka dina gam non doka attaura wala bawde do meden alla jomirawo hokka en famudum amin.